Kulezinsuku esiphila kuzo ekukhuleni kwe-technology, kanjani abazali besebenzisa amahora amade ukondla imindeni yabo. Isikhathi neyingane sesiphazamisekile, ngeshwa ucwaningo lukhombisa umthelela ongemuhle wale mpilo emndenini uwonkana. Abanye abazali bakholwa ukuthi uma bengondla kahle imindeni yabo bayithanda izinto eziyicelayo, benze kwanele ukuba ngabazali. Kodwa sizokhuluma ngalo mqondo wokuphila khona la ohlele nezomndeni ukuthi siwubuka kanjani, besiletha amava amahle kakhulu kwimpilo jikelele yengane yakho. Ntati Thuba ngikubingelele. Sithola umbuzo omfishane kodwa semqoka kakhulu uvela kumlalo wethu othe. Ngakube isikhathi esihle quality time engisebenza nomndeni wami yise simqoka yini kunesiningi quantity time? Asicabangi kanjalo. Iminyaka embalwa edlule ongoti bezemndeni babeshumayela iquality time hayi quantity time. Ucwaningo oluningi lwakamumva lukhomba ukuthi iy'ngane zilidinga lobili loluhlobo lwesikhathi. Kahlehle, uma abazali beziphi isikhathi esiningi nabantu ababo, kuyilapho kanye kwehlika amathuba okuba zibe negebe lokuxhumana nabanye abantu, iy'nkinga zezemfundo, ukusebenzisa idakamizwa, ungena ebugebengwini, kumbe ungena ocansini phambi komshado. Kusemqoka ukubona ukuthi akuhlali kuyinto engenzeka ukuhlela amaxhama anamava njalo phakathi kwabazali ney'ngane. Leyo nto ngeke sanhlobo ucabanga ukuthi ungayifudumeza ngemzwana nje embalwa yokuba ney'ngane egameni elithi quality time zonke iy'nsuku. Amathuba anqala ukufundisa nokukhombisa inkambo ayokushabalalela unganakile. Ngeke ulibone ithuba uma ungekho eduze ukulicinga nokulibamba. Lokho okuchaza kanye ukuba umelwe ukuzipha i-quantity time ney'ngane zakho. Ngale kokwazi imininingwane ethe xaxa ngomndeni wakho, kunzima ukusho ngqo esingakusho. Kodwa umbuzo wakho sivezele ukuthi kungasiza uhlola izinto eziseqhulwini kuwe. Khona lokho ukuthi ucabange quality time uma iqhathaniswa ne-quantity time. Kusihlamusela ukuthi ucabange uyithethelela ngokuzipha isikhathi esincane nomndeni wakho. Ngakube le nhlawumbiselo yakhelene neqiniso? Uma unesiqinisekiso, ungalifaka uhlolo loludaba ngokuyibuza imibuzo embalwa elula nje. Ngakube umsebenzi wakho unhloso yawo ukuthola idingo nqangi, kumbe uqhutshwa ngomhuheko wezinto eziphathekayo, kumbe ushisakela ukugqama, status. Ngakube zikhona yini izinhla zokunakekela ikhaya okulungele ukuyimisa njengamanje? Ngakube ubeka inani elikhulu ekugqameni kwakho kunokuqinisa ubudlelwano nophila nabo na? Emva kwakho konke, ikhaya liphelele alimqoka ngaphezu kobudlane bakho nowakwakho ney'ngane zakho. Ngamanye amazwi, ikhaya linazo zonke izinto. Esinye isiphakamiso, ezinye zezinto ezilula nje ukuzenza, ukuzipha isikhathi esithe xaxa nomndeni wakho, ukuba ucime i-TV nama internet devices. Ngokwemvamisa lapha eNingizimu Afrika, iy'ngane zibuka i-TV amahora awu-3 njalo ngosuku. Uma udinga isikhathi nowakwakho ney'ngane zakho, khetha kahle. Esikhundleni sokugqolozela i-TV nokuhlala kumafoni, funda ndawonye, nidlale ndawonye, nithathe iwalki nindawonye nomndeni, kumbe niyihlale nje niyixoxele. Uma uney'ngane, kusemqoka ukuqapha isilingo sokuba nibe nesikhathi seqe zingaphandle kwekhaya. Abanye abazali bayakuthokozela ukuyisa iy'ngane zabo kweqe kwezemidlalo nakuzo zonke iy'nhlaka zomphakathi. Ungakhalakasheli-ke wona ogibeni lalo mqondo. Iy'ngane ayidingi ndathane yezemidlalo kuze kweqe. Zidinga i-quality ne-quantity time zinabazali abanothando abakunye nazo ngokuyinikela. Sithemba lezi iphakamiso ezimbalwa sezibe lusizo kuwe. Uma kuya ngoba usathanda ukuxoxela isihloko ngokuthe xaxa, ungathandabuza ukuxhuma nomnyango wezokweluleka e-Focus on the Family ngokushala u-031-716-3300 kumbe ungene ku-safamily.co.za besithi cofo ku-counseling link. Ngesikhathi usangena kwiwebhusayithi yethu, usengahlabeka umxhwele kwiy'nkulungwane zemibhalo ey'faka inqwaba yey'nhloko. Kuphinde kube namakhulu ey'nsiza kwi-online store yethu ey'hlose ebuzalini nezinye engomndeni jikelele. Ithemba lethu ukuba uthole engqondweni yakho ngokwakho ukuthi kuphi okuhle kakhulu ngomndeni wakho, qede bese wenza inguquko ey'fanele ukwenza lokho kwenzeke. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni.